antiri yambana ele matepe yan era tawroko ena yamaro langare monatsu a ke gore memorero ga itsikinye ge bana nke bala ela isiwa ke bana are mote deisano jele ojile selo tsiro e sala kuruga kuruga yana kuruga mururu wo musisi le na wa khaola biru bala tena le tsoga re le roma di tiro nyana le tla re tobogisa ba bo me ba di tsala la ba re terra ngwa e fa ya thama are ga ki fela buruletsi e korobetse bana itswarelele ka yone bo mwetla tsoga itswarelele ka yone bo mwetla tanya tsameka tsameka ka yone tsameka tsameka ka yone konefu itswarelele ka yone bo mwetla tsoga itswarelele ka yone bo mwetla Same, same, kayone. Same, same, kayone. Konefu, salakori le onyama mokoshi minki. Nkile kare temona una ukokoroga. Leka utule samwete akaba simane babame. Wena wana fela onyeme kana shiminki. Kilikile umutami kisa yakaba bangwe bali majatu Ogana kusupa gore wena kana okaromega Ubuni wotiro mundobo gisa watu Kilikile gogora ya kere kaya tema Itswarelele kayone gomweta tsoga Itswarelele kayone gomweta tanya Tsameka, tsameka kayone Tsameka, tsameka kayone konefu Itswarelele kayone gomweta tsoga Itswarelele kayone gomweta tanya Tsameka, tsameka kayone Tsameka, tsameka kayone konefu Tsameka kayone
mare tsamiki
tsameka tsameka kayone konefu tswarelele kayone go metla
e amurutu tawa
tswarelele kayone go metla
e ba tsameka
tsameka tsameka kayone
ba tsamika mama
tsameka